Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde alkamsare sappo e tati lewru fevri hitan 2025 yamde sappo e jeedi yabilike silima e chapanay e joyi maison la presse bamako do yettino mo kabaruji di kikide hande woni alisi se kanko gany kante wonto ko gijande to sappo e tati lewru fevri yo nyalomale adnar allandu ke ngado yambinde radio sisil chubarle lede amen hitan hikka o woni radio hodufu woni darde mudum fewde e waytagol wakati o ngarabbe dal fam e le journal amengal fedde monsieur am janginobe jande do dowrale lede amen di kany en kana heddi jokkitade fa ha murtere mu emde sabi dowral fu heba hakkunde mabbe e gouvernement o le wi mabbe won fedde ngarol fa juine fa wada kaltidal hakkunde mabbe e gouvernement o yela chadel mabbe de kana hebine jogolal kawrtal dido bal festival mo be noddirta festi divi do woni duppugol tew do woni amde tew duppa do ka golleji mudum fuddi waram fuddo alkamsare hande yakati yamde nogay yamber golleji imadaraji golleji de ka fuddi ila talatar bettinde le wi landin be dum be yimbel ko yettoto ujunaji temdore woni doma be hitani hikka sakira don sembe kabaruji dum jogano kiki hande bisimna modon helade dum Sisil chubar le adnar allandu hitan hikka fayde e yambingol nyaloma kertena do radio woni radio hudufu woni darde mudum fewde e waytagol wakati o le leedi amendi o do sisil goto do hono fa holla darde ko radio ngaji jogi le leedi amendi fewde habugol waytagol wakati o do woni radio darde hudum ay jogade bangal humpintinde jamande fewde e waytagol wakati o adama sambusi soko yo goto e dunki andando kabaruji bilide kabbilide waytagol wakati o kanyuka holiti wida radio darde mudum kanyuka wawa halede fa ma fe fewde e waytagol wakati o don humpintinde jamande draman mayga fewde e nyaloma o landondiri e mako anni ko haltani dum do festan sitasidibe
il faut dire que quand on parle de changement climatique il faut qu'on parle tout d'abord
en wa halda hamnen wisna janti de kabarji welto ko watti dum wa hebden lawol sona di kabarji yede e dende ko jantede le leedi meden dum wa wadede sona wala di kabarji yede le tuud arajoji sabi hewto kabarji tuud arajoji be burbatade jamare ko heemudun kabarji fuko yettel arajoji ko naari bangal wetta ko watti an yaa famede do gonga no hannen beme andede heewi gadu tawede wana homa fu wa ngabdede beme andede sabi saatoji yoga wala kalsi soda forfait ngabbade beme andede famon tan wi ñolman handen arajo ana joge darorga mangal ko naari bangal dum kabaruji fattaade hone ko jantadur kabaruji deman ko jantadur kabaruji kam e nanal mudun yego jaati ana lamdo horum en yalla kam toban hande ma tobata du fon wa hebaade cagganso metio holiti di kabaruji to yeda malli ciudi arajoji e nanal mudun arajo won hunde wotare ko neddo hebta kabaruji gomdundi no sabi hande kuteji welta ko watti wawata famé fey sun wala di kabaruji jabbiro li ciudi arajoji
pour mieux impacter il faut qu'on passe par la radio
tampudi ana heba duubi jom do woni ila basi o fuddi lede amende le hitane 2012 radio ngaji ana wonde fewde le nyalom hande o do e chadele bangal kebal fa yotto to igol courant ngaji di timmata beedade dum do ande kesse de kanyuka fuddi fe darade darne radio ko woni humpintinde jamande e lede amende tidalaji fu hodo wonde radio ngaji fa yotto nantinobe kabaruji di wonde fewde mudum le nyalom hande o fa keben famdare anni ko intala ak bilal hebani imdo majjum do fetaw modu sama seko usman nyali buli
hande o lidi malindi na jogi ko baddi radio ngaji temede jeegom do tateji lidi ndi fuf ane majji ko bili temede nay gonbe le fedde urtel wi horojo ndo fedde mamoudou boukoum radio kay hidata kala ko lati selaji bili di kabar mudum
rien ne peut
fay hunde wawa hadde radio tabitinde kanon won tidalaji ngodude tidalaji kan idaranede handen le mali radio buri nantinde himbe kabaruji pedum hunde de hedotobe kedato sanne do demle mu en de pamata
comprendre Abdoulaye andan jitté woni horejo radio Kledou goto radio ji burdi fufu etinede le Mali e wimako jikke modo fawi do jangu radio le Mali sabi gulirgal kabaru ji burngal fufu wattade jama kanono mo ndar gollobe radio be so worbe so rewbe kuncen hore andal golle
radio ana jogi battane lobbe abada dalata dun woni radio yo hunde ko himbe kedoto wattu fu de bela fu kabaru ji lobbi labudi ndokritede do barkantako
e wi be do dunke en radio ande kesden hani nawtorede dina latade gidali fewde radio ji di bamako do kedotobe lamdabbe fuf hawri do goto biide radio kay jogi nafa modo bangal tutugul kabaruji mbirki e yewtureji
hono hitane fu si jottamani kayen e radioji goliji be mudum kawrtu be le fedde ne minodirta urtel kayen e maison de la presse yambino nyaloma kertena do radio le adnar allandu gallo kawrtal ka sud ministre kumani do kaba yuttinde kabaruji le leedi amendi yuttinobe hore be yuttinobe kabaruji le leedi amendi fayeto inde ande em hewbe wobbe hawri hem ngoram beddorade famu so lando jabi e le kabaruji amendi bete jango sakrabe on bay tuttur hakilaji modon fu do dido kabaruji to hel am facebook na do compte x mum nodirta no arane twitter wala fu dawral kebangal hakkunde fendi syndicat monsieur m janginobe jande do dowre kan e gouvernement leydi amendi fedde sene supne kan ka fuddi murtere mudum jonte tatoba nyaloma hande o mo fuddi ila noga e jiddi lewru janvier bettindo hore mabbe holiti wiide won fedde ngoron fa juina lana wada kaltidal hakkunde mabbe e gouvernement o yela challenge mabbe de kan hebina hunchene hore micintinde tan wiide monsieur m janginobe jande do dowre leydi amendi fuddi murtere kaddi am fuddu fu anda ka ila noga e jiddi lewru janvier ndu ko be tawtitani woni jenaariji kan hokkere bangal luka goji mabbe festival kortal idobal mo be noddirta festi divi do woni tew dupa do ka fuddi ila talatare bettine le leedi amendi do waram jokkitare do fa noga e tati lewru fevrier ngaro no nokko noddirta 50 le wi landin be gal do kortal ko buri yimbe le ujinaji temdre woni doma be hitani hikka fa keben famtare anni ko Moussa Agma ha hebani em do majjundo festival modu sama seku kan sita sidibe
17h yottike jamaade fuddi warde sede sede oron nokku place 50 bamako bangal pade en attaque tateji di fuf sabinde nagu nokku landule cakite nangudi wodede lel damde yogaje dadna haruna bagayugo goto e ardibe fedde landinode de
parce que yimbe ogo banya ana tawa on nokku non medi mili mudine dande temdere ga yimbe jogabe du waddi dande mu en hitan hikka ko yaata yimbe ujjaji joyi ko han fottude e neyembre festival
5000 festival li
gilla joni jati ala halite wuji no lato sababu ne do nangadne gam gudo ga ci pietidi di nangi tateedi fuf musila e kajatu keta robe njibbe sanne ngalo kortal festival so goto o metama tarifi golleji di jabo o kay weltene kessane ko hidintinali kortangal
l'ambiance est plutôt pas
jama hewa ga sanatofon arano tew tan tawataga ga hikka meriya do liddi kan e tew chofe nanal mudum
abdoulaye dikko mo dibiteri dibice neddo ngaro sadi fufi kortangal e bi makko client be na tanni koyde
le travail est comment
mede domi client me ben wara sed sedan ko he mebbe joni fa aswer alantan hepta yottade on nokku do won weekend
mista wide fuddugol hakika kartal gal akam sare hande 17 fevrier tiagal kirade leydi niger woni totado teddengal gal do kartal sapobal
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
siji ngaji kewdi kanyun ka ana yeye le tateji lumoji amen ifule leji amen di dido jingaji entreprise ngaji mali mu inta dum won yogaji aditeri yude tiagal leji amen di watar dum haya yimbel le nyamo be di haya yimbel le nyaaw jarodi be dido jingaji kanyun ka anda wiide kulleji kewdi wondi be di jiwata le dido jingaji wakati so idi mu inen dunke andan be ko waroji bidi nyamdu fa yotto ko yarte kanyun en ka holiti wiide ana tiidi sanne fa ndesa ji pay pay hor ko buri balde tati be ti de fedde kumani do haybude ko fedde kumani do daranade fedde kumani do daranade denago ko woni fedde kumani do daranade cheldal kulleji nyamisede leedi amendi do holiti wiide jingaaji ka singaaji mudum kewdi ana yeele lumo amengol nyaloma hande o di wala e fele wisariadu fa keben famtar anni ko lala jara touré hebani am do majundo festan modu samasiko
minega enele lumo dabanani le commune tatobo ngalure bamako to nokku njeyobe jingaaji di soni jitama yewi do nokku o yanka buri singaaji noga ji cefiti di do leedi si ciugoji fuf do na e majji no holiti njeyo
depuis 99 a majji
mi mere ciotta di jingaaji gede hitana ujnere e temedi jene e cefan e jene kulleji di mudinami ozi ko heemudu ni leedi mal mudinte mede wa bamle do anguru di izin ngaji di jingaaji sukabe di en nanan ma ciotta boddi joyi mabbu noga ma ciotta
dum son me monsa o ji du rutade
jungo mudinobe ngoni ko bedo njeyobe ciodoita tama bedo mudinobe na ngatane hakkilo seriaji cenam illa balla ele mudin gol mudun
na provision je
min min mudina ji galle tan do samoji midi wa nabde dum sagodoji mi ami ciottiya yogadu ana yamira kam mi wadna den huna fu mi jillata hen samoji wada hen sikkor sedda tan kan e chonni lemburu kumuni parti dum bona ga watte joni mi wala bawde watre de le masingaji mi jewta dum sabe entreprise wala sem sanne to fon
non na te unité fitinindo
imbe le hobe njarobe dido zingaji na dulli farati jibili di e kabaru mudum hobe mabbe kay jangantan ko winda e dum majji kabe anda feele alhali hudi dido zingaji ndesete
no gongano minke mide mudina izingaji sabu ko he majji jilata gen sanne minga galle dan homa fu ana yara dum suka mawdo fe yimbe be jabbeti woni mudum sabu hono fatataga hen ko hewde nadde tidalla
conservateur chimique fu ita
docteur jara bakari yore jo gollirde humuninde denna nyamduji lulurnde ansa e bi mako wakkat jun o sifaji didi zingodi le luma mali urdi tagal leydi e di mudina leydi ndi holti wiide dabareji di bam ministre humuninde kabar mudde tawde fuf gollirde nden na dulli kewdi mu inadi leydi ndi sabu mudum no satobe no torod sembe e dole e bi mako
sa c'est un phénomène qui constitue pour nous
du hunde tan ko nafata en du ana bor sodde zinga ciotteedi bangé dadde nukkuji na fu tejinto be yogabe an wa yamur amen meyer di zingaaji sabu ene moddi nena fu menatle sagoroji sumi ewi momi tawdi kulliji modda fu me tetan do fu me hokkel lam on
quantité pour la description
su bangal bindi ngondi do dido zingaaji di docteur jara hultiwide yo sifa publicité ngaji di ngana fe
les gens pour attirer la
yoga le tetu kilen ana jilla kulle yogaaji e zinga di ciotata tan yalla lumum en ana wela so djuma mati hono di kulleji du le sagoroji di teta no djungo on netto mi ital luma jati
ou bien on retire tout simplement les produits
ji be le hakika kay wawata ki resede tagal baldi tati no hultiri kambe dunke nyamduji tali be nomdo hala mud le micro denno ko dum fufu woni le dido zingaaji hultadi yo hakika
sakrabe on pami wakati on ngire am jule don kadde te kabaruji am men di ki hande ngal hono an don fanje fe nokde ser yewtere amende waran jukitaay assalam yewtere amme kertenaade sukaabe ana fawi e de nyaaw buubal o le nyalom hande o nyaaw buubal o kanyuka holitama wiire do ciadele modo bangal cellal leedi amendi sukaabe be juccinta duubi joyi fayeto rewbel kamin be bon o nyaaw uru tampinde sanne nom holitiri wiide fedde ne be noddirta observatoire du paludisme sévère o holitidu wiide nyaaw yiyam ana nanga be do sukaabe sanne leedi amendi hore dardi do ba woni le adnar allande hore sa yewi dum fa keben famtaran dido golleji fu wordi anni ko mi e hore mi hebani om do majjunu festa ko amma kay Ousman Nyali bo len ki reja odo nyaw kubal naw nango sukabe holtama wiide le leedi amendi temdere sukabe salim ticket no en fu joyade sappo kanyu en ka nyaw o ana nanga dum nam politiri wiide hejo kuma ni do habude nyaw kubal o le leedi amendi docteur aissata kone ardo hejo ngol le leedi amendi politiri wiide dum yo sabi baaki yimbe
quand vous parlez de neuropathie
ni biama neuropalidisme dum woni nyaw kubal o nawi sanne nyawji kewdi ana wi'e nawi sanne tawe sinya yewi wana no fu poti nawde eden fawi do goji himbe so wana dun ko buri hewde fu betedi nawi sanne le tammi dere fu tawa joyi tan non woni le himbe tammi doron fu sappo dun holata wiide sina jeewi le ciudi doktore men e nyawji bu wala nawdi sanne no way hono le tammi dere fu bura joyi
5%
wol tama du wiide le leedi amendi tammi dere sukabe be chaldi mi em wulata chapan nayum hakkun mabbe kanyu en ka fu naba kala ciudi doktoroji fa sawre seda foji sarabe sukabe landabe le leedi amendi kanyu en ka ana tintina odo adadu so ga mabbe kanyu en ka holiti wiide chafaje balebe tuugido mudum fa sawra dum wobbe kanyu en ka immi ko yottaade le ciudi doktoroji di
nga dem sen mi yereere nga
suka baana cinya jidimo ka pat dum tawe nyaw uballa watta fu sini docteur en dokki kan podde mi do hokkabe dun ana fandi ko nawtorto mi safareji balebe suka ana jogino nyaw uballa o ma cinya mi defi ledde balebe lotiri mi o dokkumunudu o yara joni santi de lotire suka ban ledde balebe sen wadi dum fu sakito mi nabbo ciudi doktoro yalla o ma sawre
tane docteur sulas
dunki en andan be kabaruji bilil e challal holti wiide le leedi amendi nyaw buubal nangowal sukaabe hitane fu sa fecci dum pecce nayi goto ko ayo nyaw chattudo sanni hono fu antirte wiide odo nyaw buubal anay suka docteur Umar Abibu Diallo pediatre holti wiide sa bami sukaabe temdere chapan jitti e jeego yam hakkun mabbe be do mu yam bamata mere yaade sappo e joyi ka fu odo nyaw meedi nangude dum de hitane 2018 le sud docteur Gabriel Touré
le nombre d'enfants
sukaabe o nyaw nanga mon kono fuu no ɗum wori no wadata ley suudu docteur yoga ana tampa sanne fa eɗen itta ɗum e saabu hoore mum ka fa ande ñaw uɓalo tampini ɗum kina ƴiƴa muɗum itte tafon ƴeewe horo gaɗangule hitande 2018 hollitana mo wiyede ñaw neuropalidisme o heɓino sembe faale temedere fuu capanɗe jetti e jeegom hedde sukaɓe ñaw uɓalla nawɗo sanne nangue ley suudu docteur Gabriel
Touré
hono fuu o sawrirte docteur Aissata Kone ana jaabo landongol
nous ne faisons pas de
min cawrata ñawɗo sini min ƴeewa ƴiƴam mum caggal ƴeewgol ƴiƴam sini heɓama taƴiral nde wonno komin dokkata ɗum safareji ñaw uɓalla kono ko fawi dow ko wiyete neuropalidisme inniraɓe ana kanni naɓude sukaɓe mumɓen ley cuuɗi docteur fo ɓurɗi ɓattade par joomum en dooma fa joomum tampa sanne nde mbiya naɓan ɗum
vraiment aggravé
ɗiɗo haalaji ka kanko docteur Oumar Abibou Diallo pédiatre gonɗini ɗum oɗo dunki andanɗo kabaruji ɓiliɗe ñaw sukaɓe kañum ka ana haltana men ɗacci yogaji mawɗi jokkede bangal sawrugol ñaw o
daranaɗe sawrude neuropalidisme joomum ne wawi pikkirede pikke ley nguru na du dow ñaw kamadou safareji hono moɗe hokkat yoga ɗum eɗen dokka safareji mbiyete artemisia eɗen fayi dow nomin tawori joomum sini ɗum nawi sanne joomum pikkete tafon fande yama heeɓi nema seeɗa fo nden wonno ko jukkinete sawrirede e moɗe
millioji tati e uynaji temeɗe jetti sukaɓe ɓe duuɓi mumen ɓamata lebbi tati yaade lebbi capan joyi e jeenayon woni ndenaɓe iwde ñaw ɓuuɓal ole hitan 2024 nam holitiri wiide heeƴo kumaniɗo haɓude ñaw o